Kale amawulire g'ebyobulamu gavumenti ya Uganda ngeri wajayo batongozza enteekateeka egenda okuwemmenta ensimbi obuwumbi 185 naye enteekateeka eno egendereddwamu okusomesa abavubuka ku nsonga ez'ebyobulamu ez'ebyokwegatta nga kw'otadde n'ensonga ez'okuzaala kusomesa baana bavubuka abaana bana abavubuukirira ate n'abo abakuzeekuzeemu okwetoloola eggwanga lyonna. Enteekateeka eno ya myaka 6 yatandika mu 2024 egenda kugwa mu 2023 era mu disitulikiti 13 mu bitundu oba mu mabendobendo agawerera ddala 5. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Margaret Muhanga abadde atongoza enteekateeka eno mu Kampala n'ategeeza nti enteekateeka eno bagitumye C+ kye baagala kwe kulanga eddoboozi ly'abavubuka liwulirwa. Evujiriddwa Iceland, Denmark, Netherlands nga kw'otadde ne Sweden era bataddemu ensimbi dola obukadde 15 za Uganda bwe bukadde 10 obuwumbi noti bukadde obuwumbi 185. Enteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga bazzaamu abavubuka amaanyi abavubuka bamanye eddembe lyabwe era babeere nga basobola bo kennyini okutegeera ekituufu kye bateekeddwa okukola n'ekibatateekeddwa kukola. Kati minisitule y'ebyobulamu yakwataganye ne gavumenti mu mawanga ago okulaba nga enteekateeka eno eteekebwa mu nkola era bategeeza nti C+ eno okumala emyaka 6 bakisuubira nti ejja kuba ekozeewokko enjawulo. Baliwo be banoonya abavubuka abaana okuva wakati w'emyaka 10 ku myaka 24 myaka 10 omuntu aba atandikiriza okulaapula bw'abeera muwala obubeere buba butandise okusuna kati paka ku myaka 24 era waliwo ebitundu ebirimu abavubuka nga bo tebalina mirimu. Waliwo awali abaana nga bava mu masomero waliwo abantu oba abavubuka abaliko obulemu enteekateeka eno bokka beekoleza eki betunuulidde nga bonna bagenda kuyambibwa.